Mi se Young King.
Sina neno kwako mama, kama mapenzi yako dawa. Vyote vile kwangu sawa, usinichove kwangu mbaya. Nizidishe, silikatishe, unifundishe napokuwa nakosea. Unishike, usinidondoshe, tulidumishe penzi lisijepotea. Wendo jambo,
inono sina kasoro.
Nipe mambo,
usiniache kiza totoro.
Toka kitambo,
kwenye mkeka leo godoro.
Fanya mambo,
tena moro mjika soro.
Pendo napenda na kukuna njiwa, sinukumu, urejeba utanyongea. Sia zangu, zmini tumani kuitegia.
Kuyo
wangu, kukicha tunakulilia wewe. Kitaka kuruka,
taruka na mduma ngeleo.
Kitaka kucheza,
tacheza na mjimwa ngeleo.
Kitaka kuruka,
taruka na mduma ngeleo.
Kitaka kucheza,
tacheza na mjimwa ngeleo.
Joe, dance na mimi, karibu na mi, niwe furahani. Maneno maneno nispende, niache nile raha mimi ninjoy. Kwa lahasa ako, sina nipagawisha michezo yako. Inanikumbusha, si wewe nipende nani. Nile kupenda toka zamani, nile kupenda tukiwa mtahani. Furahi sana tukiwa chumbani. Tukicheza ki baba baba, tukicheza ki mama mama. Tukicheza ki nyuri nyu, nyuri nyu nyurika. Tukicheza ki baba baba, tukicheza ki mama mama. Tukicheza ki nyuri nyu, nyuri nyu nyurika.
Wendo jambo,
inono sina kasoro.
Unipe mambo,
usiniache kiza totoro.
Toka kitambo,
kwenye mkeka leo godoro.
Nafanya mambo,
tena moro mjika soro.
Napenda na kukuna njiwa, sini hukumu, kebe kebe utanionea. Hisia zangu zimenitumani kuitedia. Moyo wangu kukicha tunakulilia wewe.
Kitaka kuruka,
taruka na mduma ngeleo.
Kitaka kucheza,
tacheza na mjimwa ngeleo.
Kitaka kuruka,
taruka na mduma ngeleo.
Kitaka kucheza,
tacheza na mjimwa ngeleo.
Baba, Abi Ola, Mama, yo, Young King, Kevin, Kevin, Bomba,
Bomba, Eureka,
what came before, really, Eureka,
yo, Kevin, Kevin, Chiba, Ghetto, Papi, you know what it is, Sim, that chicken, Zara, Abi Ola, what's up, what it is, Chiba, girl, Chiba, for real.